tulianza wewe, wakaja waimbaji na bana puo wale mwewe. Franga waindaji wakatusua kwa kuwa najua mshikaji unaishi kwa miko, na zako itikadi zipo kimziki na so mshiko. Kama highlight hella kwao high make sense, no sweat kisela minka komatu na lako pens. Siku sound garbage au kuchange suddenly, mi ni mjesh so naweza fast savagely. Hip hop yukweli ukapigwa redioni, sometimes malaika heading na utembelea motoni. Benz ni kipofu na nemona halioni, sikuwa na hofu mama alimpenda tangu mkiwa tumboni. I started young, I made my mother's homemade drum. Mam lyric recorded guitar, moja leniza bongo flavor mzuri kiasi, hip hop wendo my queen. My first, my last and everything in between.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hezi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha. Kama kupenda we ni dhambi, bas shetani yunami, na kama estonyea kambili nwa bambe dukani. For me little pieces, there's I'm con opera ka James Ray. Na watasema stisho kati wanaogopa ni stoke. Wafate mkumbo huo asomi, wamidundo na mistari, kiwa na nyundo mkononi, ni rice kupigilia msumari. So to bong, waka ngambo kuna uhuru wa bari, kuna uhuru wa mwenye chombo, mitambo na mwenye mali. Kujifanya ski, haiwasaidi, wala iwajengi. Unachosema ni, kama IPP eto mpinga mengi. Unawakumbusha zazo swaz, jeto teje mengia. Na mapusha, wanauza drugs ilo alishi familia. Mbaya, kuifadhi fuvu la mtu ndani ya kabati. Mbaya zaidi ni kuwa na ndugu alafu kichwa maji. Amka gongo lala, hip hop sio fala, ni lazima ufate. Waminifu kama mshahara, fanya kazi ili upate.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha. Mapenzi squeeze bila gombana na kuwa yana steam. Pia ni ruksa kushikana kinso kushikiana sim. Na nipo zim kusikia kimwana kwa chana na shim. Na bado mnawasiliano na mpango kuchanganya team. Napenda hip hop domana rap ili mbaya, na spit fire bila Hennessy au kula kaya. I want my art to be my legacy kabla sija retire. Wanzi ni gwaya wa enemies, anyways ni hayo tu. Beef letwa na weave, na weave so hip hop. MC anaitaka beef amlete mazake kwa strip club. Bongo flavor na npima kan meiva kima somo. Na gundua many dreamer pian believer zaidi common. Chajabu ni tempt ile ni kwache hip. Anahidi atanipa good sex, wona nipa true love. Hajui who's next, wona nipa too much shove. Nikipa anaumia na tamani ni shuke chini. Na misku tamani ustyle style in tamani. Mimi litri taji kuitumie sanani shena nyinyi hii zawadi. Lopiwa na mpaji na imuamini mpaji. Hale mfika taji li mradi nchaji ni wini na namini. Kuna muda ongea kukupitia mimi, na usamee na pokosea nivyema mkanzoea nyinyi. Neza kuona unachotaka au atakacho nonyesha. Nikitoa ngoma wanitaka wanaipata kuzweni spesa.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upu kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame.
Chajabo jabadilika na upu kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.